Hello. Hello. Oh God. Mwendo Mungu wa Elia, Mungu wa Yakobo, Mungu wa Yohana, Mungu wa Bigwai. Umeumba dunia, umeumba lemavu, umeumba nye nazo na matatizo. Basi blessi na wana, watoaji, mademu, watafutaji. Basi blessi na waune, wenye vipaji. My sister, wando mpaji, wando Mungu wa demoni, Mungu wa Likiba, Mungu wa Monaizi, Mungu wa Bigwai. Ukiwapo na sistufa, tukikomba unatupa, wala utunimi, kaba tuja kufa. Hallelujah, amen, nakemea, na mapepo. Hallelujah, amen, nakemea, na mapepo. Oh God, wanda more. Ya Allah, Omo Obe, Oluwa, Wanda Mo, Oh Jesus, Omo Obe, Oja, Wanda Mo, Ya Allah, Omo Obe, Oluwa, Wanda Mo, Oh Jesus, Omo Obe. Basi blessi na wana, bless, watoaji, bless, mademu, bless, watafutaji, bless. Basi blessi na waune, bless, wenye vipaji, bless, my sister, bless, wando mpaji, bless. Come on, upenda Mungu sema amen. Come on, upenda God sema hallelujah. Come on, upenda Mungu sema amen. Come on, upenda God sema hallelujah. Black beat yo. Republic.
PGWAY. It's your favorite song by Jay-Z.